Ulira bisobera oli wano naye kumisinga njagala manye kiki kye wankola sula bubi sebaka obanga tozeno ngolyeyo tovola bamasimu nkuba enyonyogeze matu kumisinga nyonyonyo njagala kwagale kubitebite buliwe ngenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza njagala kwagale kubitebite buliwe ngenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza ebitale no bitadde n'omukwano nkuletedde kwata kukwata mpolampola kubosanira keya ebyo ebiiso byomola ayayayayaya nkulaba nsikasika nze nanje bayeba laavu kale nzikiriza njagala kwagale kubitebite buliwe ngenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza njagala kwagale kubitebite buliwe ngenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza wamega wetu mpona kudongo wankuba nyondo aya nze baby ndi kumuliro mwakalamata amasike njoya kwatawo okutta enzikakkane laavu ensikasika nze nenafuyiza laavu ayayayayaya njagala kwagala ekubira